smokumziki.com.
MGM Records. Oh, yasa.
Hey, I don't want to be a bad time. Michelle, Flanny, be spend that girl's you. Sabasino Piro, hey, I saw Pija, Jenna. Ha! I'm going to see Michelle out of Major. Pita unatangaza kwa wenzio Shamba Nago kumbe una ushamba mare Shamba Nipo moja unatuka na wenzio Shamba Fipi dogo kwa ni ushamba kamera Shamba HB ya wana kunwa gama sera Shamba Kwe ujui wana kata pombe kari Basi wana kwa mazete machizi boti Basi wote twende ote Machizi boti hapa gai We machizi boti waone wako twende zote Sala zina mpili tambai Machizo wa mtoni, machizi boti Twende ote Kwa uni wangu hapa gai Wanangu wa mbezi machizi boti Twende zote Sala zina mpili tambai Machizi boti hapa gai Machizi boti hapa gai Kule wa unarewa sawa kula ndotia Shamba Mbo kidogo nto manaja na umereba Shamba Bila sababu mpona unanichukia Shamba Vipi ndugu nini nime kukosea Shamba Wakupaga wakanya pombe katia timu Kunyipate katia timu Hajaleta make mkem so pombe siwa timu Waleta sana ujiwaji watoto wa nyumbani Ona kafungwa kanisa kana palozari shwari Ha Shwari Hana palozari shwari Hana palozari shwari Na anasema na kambaga Hakumbe mshampa anasema na kayara Hakumbe mshampa anasema na kanakino Hakumbe mshampa anasema na kamsazani Hakumbe mshampa anasema na kambagara Hakumbe mshampa anasema na kamoroko Hakumbe mshampa anasema na kanambesi Hakumbe mshampa anasema na kasalanta Hakumbe mshampa Basi wanangwa mazese machizi boti Basi wote twende ote Machizi boti hapa guys We machizi boti wauni wangu twende zote Salazina mpili tambai Machizo mtoni machizi boti twende ote Wauni wangu hapa guys Wanangu wapesi machizi boti twende zote Salazina mpili tambai Machizi boti hapa guys Nilikuona yani mshamba toka mida Kosa so kosa ukareta mpwengwe ukapigwa Na ukanuna eti mazera wanakupinga Mazera wanakupinga Maisha kisela siweze kupinga Mana kuna kupanda na kushuka kila mida Maisha kisela siweze kupinga Mana kuna kupanda na kushuka kila mida Nyumbani kwangu kareta londo ukapita Kumbe migaso uwezi kaza bado kinga Pita unatangaza kwa wenzio Shamba Nogo kumbe una ushamba mare Shamba Nipo moja unatuka na wenzio Shamba Tipi dogo kwa ni ushamba kamera Shamba HB ya wana kunwa gama sera Shamba Kwe ujui wana kata pombe kari Shamba Wembo ntibigi katoka ntuki kama gada super fail Super fail Hoja ona kanioni kwa video Weka toka ntuki kama gada super fail Wizi sani kanioni kwa video Weka toka ntuki kama gada super fail Hoja ona kanioni kwa video Hey, it's a fake me, it's a dude Kura mikanja Kwana kwana shwe, sheshe, lete Kwache, shwe, sheshe, lete Machisi boti shwe, sheshe, lete Kwache, shwe, sheshe Wana kwa mtoni shwe, sheshe, lete, kweche, shwe, sheshe Watoto mwishwa na kwa mlingo Nyandu tozi, panya tozi wakupaga wa Wabusala, watoto wakibamba Panya boss, watoto msakuzi Watoto wasegea, wakena klawa Katibu mwenyezi, tiko sila, musa kachu Pesi grafiki, nakubari sana watoto mtuala mkana lady Zizu Watoto wa Dubai, Junkies, Risa la sinambiri mchekerea Abusa Muzani Supply, Dogo Bobby Watoto wa Fikintu, watoto wa Libarila, Kichere, watoto wa Chibofu Mwanangu mineja tiso mwana, Mbapela Sinambiri, Baba jina no hati. Wasiwasi usifika watafutaji. Sharif, eskiza, salange. Malige traidi albake na uzir. Zulu mnye uli. Esi ambili chatu kifo. Vianane, watoto salanga matembo. Sila pirepo, kiasi, kushibiro. Langote salasina pini. Matos kede popo poposte. Nchoni mekriu. Mechoto kokoto fingu guchi. Mshitakiwa mwoto na msokoto kinigia wawo. Mwanangu eksteno, krisita mshitakiwa. Watoto ilala, watoto madale, mamsira. Chieja ubake na bedi. Watoto mikocheni, watoto yumbu. Zungu taira, wenzema. Watoto wa watoto wa Tanga Tanzania, watoto wa Dodoma.
Download kupitia smokemziki.com.